hands here. Give them acha, acha. Let's go. Ina chukwaja, ina chukwaja, ina chukwaja. Try ina chukwaja kona gazilege. Ina chukwaja, ina chukwaja, ina chukwaja. Try ina chukwaja kona gaz. Oga gazile moke gazielo wani. Poverty amamfuai. Yena yoli sabunu kwego no gono gondo nisia nisio mumwai. Oga gazielo moko gazielo wani. Poverty amamfuai. Yena yoli sabunu kwego no gono gondo nisia nisio mumwai. I'm Mr. Dian, verse 1. Osetie. Acho me positive answer. Okay. Inenye kwa chine dugo tuzo nuziri. Ina chukwaja.
What?
Ifuwa nye kama. Ineme kwa lia something. Ancha baja, investment topo ni ime na life of the people. Na taite kula kubu ninu kuwaja. Olu kuwago ugobo kwa mbo na chuaja. Jaga onye sin chuaja. Juese, ndi uka na chuaja. God of Elijah bwa kukoji eliaja. Make way! Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chuaja kona gazilege. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chuaja kona gas.
Oga gasili muke gasielo mwani.
Poverty ama mfuai. Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Oga zielo mwoko gasielo mwani. Poverty ama mfuai. Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Obini wena gosi kwa nu so many people. Netinye smile na the face of his people. Odili zi ngobye jelieli blue kwenye sin chuaja. Man of the people. Odogwe jefi wezi occasion.
What?
Ama nobya noga bo millions. And oge bukwe go na bullion fan. Mekwa give away for his million fans. Odogu mwela wachula jabwa labwa obodoma ulozu jaja. Ande makwa nobata nagama nobata egano udebwe tata.
Let's go!
Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chukwaja kona gazilege. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja, try ana chukwaja kona gas. Oga gazili ngoke gazielo mwani. Poverty ama mfuai. Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Oga zielo ngoko gazielo mwani. Poverty ama mfuai. Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo. Nisi ae nisi umu mwai. Ah so, young king on the beat. Come in the young nature.
HighLifeNG.com.
Jaga onyi sin chukwaja. Gaja.